kasozi lwa mumeguzeyo abantu natuka byamazika mu byafayo bye yaleke sule mbyerife tuba tukyali kwebyate natukuba omuggo guno gwayitiridde obunene okufa kw'abasudde nakwo kwajja nga kirooto ku byamupanga mwene nseemaamiddwa ennyike abanga ekitalo nnyo basebo onasattiza buli omu n'abuna obusonda ne katonda gy'alaze musana twassaawo enkwaso nti muyimbi munnamukimye twalumba n'endagu tumanya awasibusa omusi songa ne bwe mubuuza naye ateekawo kiye ntyabo bayimbi banne bennyini avuluga ekituufu mu kyo n'abalaga ejjembe gundi yeyamuse ng'ensimbi muziwaayo obugenyi otulesa bwaki batagenda kusa geto ina kugana tugenda lwampaka mu bulumi yola bano w'ekinaana naye akyaluka muyonta kijja lwa butanwa bwofa n'oleka emiranga abange n'obutadda kyannaku basudde yandikomyewo mbulamu n'awabula ensi eno gavugira aliwo munno olw'okuva ku maaso abantu ekibakira kye boogera kutuvumanga amagufa mukomya abayina omusogo byonna ebyo bijja olwanfe tetuwa kiseera endowooza ne zifuula ennyimpi walumbe lwakukola kimu nsajja tuwondera atyo bwe tutajja otulasaawa walumbe soowaanya obugenyi otulesa bwaki abatagenda kudda.